no child number three. I built a path with a feet. And Zinishi Jena are we Uru na crash na Z. Kalanga li peak. Opera 2 years. Saka rap and dogune. Niko nea kipat na shpinga chupunje. If you na shinyera ni shpinga chupumbele. Then you wada hanga grip. Then you tanga ndonu pe. Nishikandi rizishikandi kandi. The first chako na chende kani kani. Uvaziko konda kani nda faa kani. Rona koto mbiri zilo ni plaka kani. Ufisha besani and the please don't be back. Stuck always getting ngali bakari na gas. Unu tanga na nantani time you come back. 40 ashi mbomi chiko ripe zera dash. Babu baba na flow the mandi. Lokanga bai na shkeru na shpi. Hey, life is too short such a piece. Is it too dangerous ni tonga wendri. Hey, ono to pindana. Mwana konya shipi kara. Hey, kidi masa bullet. Ripe zia waru ya jobek. Hey, kusima chaka chaka uko uro kata kata. Bidu na matata ni ngata ngata matata. Nakuraba tata hape nili daba daba. Tena farabana ina faragata gata. Hey, ufish koro koro awa teni ngoro ngoro.